Sanyuka nnyo bwe mpulira ku ddoboozi lyo nkinkolera. Nze nnyumirwa nnyo bwe ndaba ku smile yo. Oli mazzi mu ddungu, kasana ka kumakya, oba enjuba ng'egoloba. Gwe mwana omubereberye, ekibugumirize mu biseera eby'obutiti. Ye ndiba ntya lw'olikiriza nkukwateko, nkoye okulootanga, nkoye okulogotana. Mulungi birungi, muwala wa balungi, saasiro nnonde, bambi twala nze, omponye okusanuka. O malaika,
londa nze, omponye okuswala.
Ho malaika,
londa nze, omponye okuswala.
Bambi malaika,
sababu sabi mukwano silagira.
He malaika,
londa nze, omponye okuswala.
Omutima gunuma bwe njagala tondaba, simanyi oba sikuba, kola ekyoliko ndabe. Bambi banga omuzadde, neetaaga kukadde, gwe manya byonkola nze. Mwattu binuma, manya nina mama, ate era nina tata nga gwe. O malaika,
londa nze, omponye okuswala.
Ho malaika,
londa nze, omponye okuswala.
Bambi malaika,
sababu sabi mukwano silagira.
He malaika,
londa nze, omponye okuswala.
Kusubiza siri kumenya mutima, baby. Kusubiza ndivela wa mukwano, abalalanga bagenze. Oloku kumenga paka kusawe sembayo. Tongana, bambi tonsula, kubabo nonsula, mbuzanya nanonda. O malaika,
londa nze, omponye okuswala.
Ho malaika,
londa nze, omponye okuswala.
Bambi malaika,
sababu sabi mukwano silagira.
He malaika,
londa nze, omponye okuswala.
Ho malaika,
londa nze, omponye okuswala.
Ho malaika,
londa nze, omponye okuswala.
Bambi malaika,
sababu sabi mukwano silagira.
He malaika,
londa nze, omponye okuswala.